damu mwili mzima inanimwakikia nalia e Mungu jiwe mgongoni wameniwakia kukosa gani wanipeleka jahazini baada kuwa familia yangu nao na utumwa mbele ya macho yangu wamenitoa magongo ndani ndani kwenye handaki mpaka wasini napa kifalme naamini Mungu mmoja roho yanitoka najua nitafufuka tazama mabuu yamejaa mwilini hadi nageuka skeleton nangojea parapanda nangojea ile siku iliyopangwa siku atakao mkimbia mama mwanae mume mkewe ah.
Nimejikuta duniani mahali kuzuri washari walikuja kwa njia kutumia bahari na kupoteza utamaduni wetu mashuhuri walinipa kazi obavia kumendo mwanzo na ngamia niliuzwa na mwarabu kwa mzungu haki ya Mungu na machungu nilitobolewa visiginoni cheni mguuni pingu mkononi nyororo mwili mzima nilikuwa kwenye msururu wa mbele kunta kinte nilibebeshwa pembe za ndovu mwili mzima uchovu alama mola ndo mokozi
kilio 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 damu ilimwagika machozi yalitiririka machungu yasiyosaulika kilio ni kilio.
When I take you back in time of hurting soul slavery's and days of pain when they took my brothers away put them all in chains I can't even explain put them all in boats and took them away black African and pride don't even ask me why they took my sisters away getting raped by the master my heart full of disaster knowing my brothers have to slip in chains no one to blame my brothers get murdered like Hussein trying to find the way like Frederick Douglass even Malcolm X came back to the motherland I hope you niggas understand
Kilio, kilio, kilio. Damu ilimwagika, machozi yalitiririka, machungu yasiyosaulika.
Machungu mwengu mwusu usijisahau walitu tenda kinyama na wengineo ilikuwa kilio mbiona kurozao ubaguzo rangi umatari kwa binadamu walijona muhimu wao wakatudhulumu na sikitika katika chumba cha giza ndani ya shimo kizaazaa mateso kunimaliza sikuweza kuona jua mvua wala mwangaza waswali kujiuliza hii ni ndoto mamujiza alinifunga mwili kile nafsi kaniongoza kiwiliwili changu kiliwashangaza nilivunja sili sili pingu mikononi nikitazama mbingu juu ya wingu shara Mungu hautaona machungu machozi moyoni mwangu lazima tuwakumbushe makosa yao kabla tujamua hata nao yeah. Ni kwa nini mtumwa usikuwa mtumwa duniani
ni kwa nini black with black now forget your past black is there to long last worst comes the worst black have come fast remember sir repatriation is a must.